Download music on solat-greatsite.net.
Don't look in your friend down. Mind your business.
Don't bother yourself.
Look at you. Shame on you. Forward forever, backward never. Mr. Danso Mazim, Jealous Kaufman. Zimene umabanga, sisi mago kalai. Zimene umabanga, zikaza kundi kalai. Zimene umabanga, ndizo saku yenilai. Zimene umabanga, zikaza ndi yenilai. Zimene umabanga, sisi mago kalai. Zimene umabanga, zikaza kundi kalai. Zimene umabanga, ndizo saku yenilai. Zimene umabanga, zikaza ndi yenilai. Muma funa zabwino zose zikale zanu. Ndakuona nemoli ndibo zala nanu. Akula kulu ine yoso ndatopa nanu. Muma kalangati ine yondi maja kwanu. Zika niendela inu simu kondwela. Koma jaja ine amandi kondela. Muli ndintima wakaduka hafu njewa. Muma onangati inu ndinu oche njela. Muma funa sandilembe koso zinchitozo. Ndakuona ni inu ndinu achitozo. Kupita patso kolo ndika mwajika muntu. Muma ngoso weke laso chabe umuntu. Ndima yeseza ine kumbali yanga. Pachacha wota mpi samataya wake. Uli ndichelasi cha wota za kulanga. Ndala kwa chani okuntenge la lupanga. Zimene umabanga sisi mago kalai. Zimene umabanga zikaza kundi kalai. Zimene umabanga ndizo saku yenilai. Zimene umabanga zikaza ndi yenilai. Zimene umabanga sisi mago kalai. Zimene umabanga zikaza kundi kalai. Zimene umabanga ndizo saku yenilai. Zimene umabanga zikaza ndi yenilai. Uli ndi nkaza zamutima zochita zako. Ndiza kumidima zaka zubwela zipa ukansala ndi ima. Uzandi wona ndi kuyendela sopima. Udango bayo cha bendi nkaza. Panjila nzako ukaza kumukaza. Kweni kwa ine iwe umafuna chani. Kapena umafuna ine nditani. Mwina iwe ulina neso ndimishani. Kodi iwe nanga la kwa chani. Umafuna usoko neza anga mapulani. Moyo simpikisa no ulibeli wilo. Umazitenga iwe atingati ndiwe hilo. Ndimango kalaso ine ndimalinga lilo. Madalito anga iwe sungalande. Madalito anga ine ati ndimbambande. Zimene umabanga sisi mago kalai. Zimene umabanga zikaza kundi kalai. Zimene umabanga ndizo saku yenilai. Zimene umabanga zikaza ndi yenilai. Zimene umabanga sisi mago kalai. Zimene umabanga zikaza kundi kalai. Zimene umabanga ndizo saku yenilai. Zimene umabanga zikaza ndi yenilai.
Download music on solat-greatsite.net.